silence in my kingdom.
Big boy.
Pela pami sisi tone ngaba kusiva pa clown gau pela kuno puwa mzisi ya patogeti. We are in charge chosa kofoni yako kusoketi. Ukuba tuna espa weta wakuba kutola pala siva yambo sovele sankala mumabola. Nisima ningili upa wa doesn't speak pala mbeba tamzamba. Some of you niggas stinky mukali peno pala maiti ndimwe machibola. Vaipa wa California na mwana chibodia. Olo sifu wakafemu machitati malola. Angasuri sharp moment kunotiza kusongola. Ufuna muka kasiba pontela ngombe. Bra mwari kutapundeleza na
ombe. Viva fana babalusaka.
Havana Capital City. Yalola nitobese mochiriti.
Havana LSK.
Mwetisu jila makiki. Simunga ende na isema chichi.
Viva fana babalusaka.
Paone ngani kasisi.
Pamone.
Kalala tichila flichi.
Havana LSK.
Paone ngani kasisi. Kutalala tichila flichi. Yeah, yeah, yeah. Demu nika king yeo. Set California. Kuku iko one.
MMM Beats Music.
Bombo cracky bombo. Pamone. Paka boy keep a party.